You see this thing called love, you know? It's beautiful. But I feel like it ain't for me. At this point, I need somebody. This ain't nobody, is an island. None yet, I need a company. I've been single for so long. My sister Sophie told me, tadari. Apa ilipofika na weza lami. Shapitisha miaka zaidi ya 30. Now you need a family, but I told her. I can tell you many stories about love. God damn, I love love. Even though love don't love me so. I've been to many places searching for love. Even though love don't love me so. Kwenye mapenzi sina fungu. Hata nikipata mpenzi mzuri na kurupuka na mvuruga. Kama mapenzi ni kipato, kwenye mapenzi sina fungu. Tofauti na leniza bibi na baba pengine rafiki na ndugu. Na hata na upenzi linaweza kuchacha. Wanasema za kufa mkweke. Toka toke na bayeti. Vipi sijapata mpenzi hata mmoja ana.